Jesus Music.
Mbuni wanajitenga, walipanda dhambi na hell wakavuna. Walikata ukweli wanaishi in denial. No wonder wanalia, life imekuwa trial. Sita please dunia at the expense of heaven. Kama Samson sina ujinga can't be shaven. Ukubwa wa kichwa siyo wingi wa wisdom. Yesu akiwa driver, destination ni kingdom. Dhambi niliacha na big message ya crossover. Siku cast Mungu atanikila leftover. Swag ni kuwa na Yesu bila ni swag. Liri waja heaven handsome, hell ni ugly. Holy Spirit niye kelele necessary. Maisha yangu nayo ni Yesu jemedari. Ni mtumba ama Gucci. Love ni God so hawezi kuku heart. Wanangoja Cupid na milango wali shut. Waliuliza utakunywa nini, nikawambia Christ is my brand. Mpango wa kando jua hakupendi, hiyo inaitwa love ya rubber band. Ati last ninacho roho HIV ndio majibu. Siku waste time juu sikutaka aibu. Mwili inataka nasa, soul ina bleed. Wana smoke wina, soul zao zina bleed. Nilisema ukweli wakanita mimi hater. Wakisha kuyus watasema see you later. Salvation, na inherit heaven wana struggle kurulation. Wakiwa na pesa they say we run the city. Christ akiwa kwa throne na waone atupiti. Kutenda dhambi sawa na kukiss mamba. Itakumeza siyo peti itakulamba. Nafuata Yesu siyo dini au mila. Christ my identity sitambui kabila. God I create Adam na Eve. Ikiwa otherwise she will cry me a river. Na mpa Yesu roho ama cheerful giver. Usi uze soul juu ya gold na silver.
Siwezi make me like Christ on my side.